Mapenzi alioza na damu na hawa, na kazi kapita, baby tukazaliwa. Wazee walinena mapenzi gharama, na kama ni gharama, mimi nishakupenda. Uamka kumekuja my lover, toko wa gogoriko amewika, nikupata nikate my lover. Kidogo hii asali nilambishe kidogo, menikamata motema nashindwa kulala, nisipokuona siku moja nashinda nikiwaza hata gizani. Mama yo
unamelemeta
jumbani, mama tanywele iwe mbovu, ye
unamereme, unameremeta.
Meremeta ya, unamereme, unameremeta. Meremeta ya, unamereme, unameremeta. Baby uko sawa, na upiki musti, miss independent, ulinganishwi mama.
Baby uko sawa, ata ukiringa ni sawa my lover. Uko shwari mama, ukiringa ni sawa my lover. Asali, halua,
halua.
Kama polisi ndakulinda madani, ushua,
ushua.
Oh baby, yeah, nionjeshe kidogo,
dogo, dogo.
Hii asali, nilambishe kidogo,
dogo, dogo.
Menikamata motema, nashindwa kulala, nisipokuona siku moja, nashinda nikiwaza hata gizani mama.
Mama.